sizidi na kupenda. Na wakitha nina kwenda, mimi ndio narudi mwana kwenda. Na ikini cha kwetu tugawane, leti chumba kidogo tubanane. Maneno ni ya nini tupishane, tusha penda na basi tuzikane. Napewa mapezi na mashamsham, mwambie uyo ex mambo bambam. Akumbe mahaba matamtam, akia Mungu kutesa kwa zamzam. My baby, oh baby, mwana mitama mitama mwako sitaki. We baby, my baby, mwana mitama mitama mwako nalaki. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh ba. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza honey, oh. Oh baby wangu, mwezi unanivua kama samaki. Naona wivu, akusitaki. Mwezi umenisweka mate, kamdomo mate, achoni kamate. Ayani umeishusha pressure, kila soka mami unanitesa. Ni ila kila siku kukesha, muda unashindwa kutosha. Hey, my baby, oh baby, mwana mitama mitama mwako sitaki. We baby, my baby, mwana mitama mitama mwako nalaki. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh ba. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza honey, oh.